kuri iyi saha. Mwaramutse neza, dususuruke. Niko se mwo kagira imana mwe, ninde utazi Masamba Intore? Niwe ugiye kudususurutsa muri iki gitondo, mureke tumuhe ikaze. Intore we, urahura komeye?
Urahura komeye, ndameze neza.
Ugira gutya rero uhaguruka uva mu Rwanda uza gucurangira abantu bo muri Amerika, bakwakiriye gute?
Abantu bo muri Amerika ya sinzi noneho nsigaye ubanza ngiye kukigira igihugu cya kabiri nyuma y'u Rwanda bien sûr nahakunze cyane.
Bakwakiranye urugwiro neza?
Banyakiranye urugwiro, baratunganye, banyereka igihugu, nagiye Los Angeles ndeba Los Angeles yose, Hollywood twumvaga, Beverly Hills twumvaga, aho hose mu bastari mu misozi myiza hose narahageze. Banyakiriye neza, ni ukuri ndanabashimiye, ahubwo reka mbone n'akaryo ko kubashimira abafani banjye bo muri Amerika.
Nuko. Hanyuma rero ugira gutya, nanone ikindi ngushimira cyane mu izina ry'ijwi ry'Amerika nyine, ariko cyane cyane no mu izina nako ry'abantu bakunda iki kiganiro cy'umuziki twita dususuruke. Reka ngushimire rwose cyane kubera ko wemeye ko kubaha indirimbo tuzajya tubagezaho buhoro, ariko rero muri uyu mwanya harenye zigiye kujya muri iki kiganiro. Reka dufate iya mbere, uti uko umutima utera. None se kumutima utera ukajyana amaraso mu mubiri, iyi ndirimbo ivuga iki?
Uko umutima utera ko ngutekereza. Simo ndavuga kamirindi, ahubwo ndavuga
nanjye urantekereza rero.
Ndamutekereza cyane, ndamutekereza wawundi uba waranyirangirijemo, wawundi nkunda. Babandi batubyara batubyara kandi bakanatubyarira, kurya tujye tugira akanya rimwe na rimwe tubatekereze, tubature indirimbo, tubakundwa kaze, tubaguyaguye, nabo bamenye yuko nibyo badukorera n'urukundo baduha turumenya kandi tukaruvuga. Ukaba umuhanzi rero kutabatura indirimbo nk'iyo, kutabahimbira, byaba ari amakuba.
Ni ubutumwa mbese ku babyeyi no ku bantu umutima wacu ukunda, babafasha bacu, abategarugori bacu.
Urakagira Imana.
Nuko none rereka tuyumve.
Nuwe churumeza umubiri wo
mariwe mama we
niko numba sinzi urukundo mpaye
mariwe mama we
niko numba sheshurumeza umubiri wo
mariwe mama we
niko numba sinzi urukundo mpaye Yizire mataka bashi ntanda bwacyaka mbaro bukombe
Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro dususuruke twagize amahirwe Masamba Intore simubabwira rwose muramuzi utamuzi ariko nawe yumve radio ijwi rya Amerika kuko yaduhaye n'ikiganiro muri isanga ejo bundi kwa kane ntacyo mushobora kugisanga kuri radio ijwi rya Amerika mu gisata cya muri isanga niko se intore we
karame karame
indirimbo wita inzira n'ubumwe inzira n'ubumwe urabwira ndi
ndabwira cyane cyane abaturage bacu ndabwira cyane cyane bira bihugu byacu byashegeshwe ni rimwe na rimwe n'inzangano zitagira aho zifatira ndunga abantu ndababwira nti nta yindi nzira ibaho atari ubumwe tugiye hamwe tugafatanya tugakora hamwe tugakundana tukubahana twagera kure kandi ibihugu byacu byagera kure cyane kurusha kwirwa abantu bataramiye inzangano kuko ntacyo byatugejejeho
kandi igihugu si imisozi igihugu n'abantu
igihugu n'abantu no kuvuga ngo rero nyamuneka ubumwe ubwiyunge ubufatanye nibyo byonyine bishobora gutuma ibihugu byacu bigira agaciro kandi bikagira no ku migabo n'imigambi byiyemeje
nayo rero tuyumve inzira n'ubumwe Masamba Intore
Tu
Murakumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turasusurukana na Masamba Intore, umuhanzi w'icyamamare. Nkuko yabivugiye tugitangira, yageze no muri Amerika noneho bamwakira neza ati habaye igihugu cyanjye cya kabiri. Masamba rero intore yizihirwa rwose mu ndirimbo zawe no kuzimiza kwawe Nyundo. Nyundo niri ya diocese y'abakatoliki kuririmba. Niki
Nyundo no kuzune katuvuge nkaho na uri Nyundo kamirinde na uri Nyundo
yego
nange nundi wese numugabo ushimitse numuntu uhagaze neza nuwo wese uri strong
nabivuga umugabo wishemanisheje
Nyundo ukavuta Nyundo we uri Nyundo nokuvuga ko uri umuntu uri umugabo ushimitse uhagaze neza ndarata rero guhagarara ku abarundi bavuga neza babyita ngo numushinga ntahe
naho mu kinyarwanda ni imfura aho
rukomeye iratabara yewe n'igihugu iyo kigombye abahungu Nyundo aratabara cyane nabo akagenda no muri ubwo buryo nyine mvuga nti uri Nyundo koko biragaragara ko uhagaze neza ushimitse yaba ku ijambo ryawe yaba mu bikorwa byawe yaba no ku n'ubuhangange n'ubukwerere n'ibintu byose bifashe umuntu w'umugabo
Nyundo Masamba Intore.
Nkabuwe ni ngindi nambari y'umwami nkabuwe no muhetowe nande ingihimbi umukoro dukoreka waranguwe mu rweya uri nyundo uri nyundo
cyumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke Masamba Intore arimo arabasusurutsa maze rero hari indirimbo nanjye ubwanjye yanyuze yitwa Kanjogera Kanjogera wowe uko muririmba ntabwo ariko bamwe bamuzi mu mateka y'u Rwanda
yego yego
icyambere ariko nisegure sinzi nimba ari Kanjogera umugabe kazi wa Musinga Yuhi uririmba ibyo ari byo byose wowe uraririmba urukundo kuri Kanjogera urukundo rutangaje muri make ngaho tubwire
Kanjogera ndirimba koko wari ubikomojeho ni byiza cyane ni Kanjogera yari umwami kazi akaba ari we nyina wa Musinga ngira ngo ubwo ndavuga na Rwabugiri niwe wari umutware we iyo ndirimbo ni indirimbo y'urukundo cyane mu mateka y'inkotanyi cyane kuko Rwabugiri niwe burya bitiriye inkotanyi cyane mu mateka Kanjogera yagize binasigara no mu byasigaye no mu bwonko bigacengera no mu bwonko bwa Rwabugiri nuko yari afite abagore benshi ibyo ni amateka urabizi ariko noneho Kanjogera yarakundwa kajwe cyane yarakundwa kaza cyane ndetse akajya anaherekeza na Rwabugiri ku rugamba so kuvuga ko agenda ku rugamba ibyo bita kuri front line ariko agasigara nk'inyuma noneho ye uziko Rwabugiri we yageraga no ku muriro yava ku muriro noneho yanagaruka akasanga Kanjogera na stress nyinshi akamutuza akamubwira ati ibyo wahuye nabyo ndabizi nabyumvise abagaragu babimbwiye nyamuneka
ruhuka
ima ruhuka ku mutima donc za stress zose zigashira ibintu byose ibyo rero byose utwo tumenyetso twose twiza tw'urukundo bimuhama mu mutwe Rwabugiri bituma aba umukundwa kaza cyane kurusha n'abandi benshi yarafite hanyuma noneho rimwe nagira ngo nkubwire ko ni nawe wahimbye iriya ndirimbo ya Kanjogera niwe wayanditse icyo bita lyrics arayandika noneho ayihereza umugaragu wacu muri Nyaruguru aramubwira ati rero jyewe nta buhanga ngira bwo kuririmba
bwo kuyishyira mu majwi
gukwesha majwi
eh
wowe dore aya magambo ngo hayi ntuza kuremo narimwe
mhm
shakira ndirimbo
mhm
iwacu rero buriya muri nyaruguru ngira ngo urabizi ko
eh harabahanga havuka abahanga cyane
harabahanga harabatsizi n'abahanga cyane nigeze kumva unakomoza ku ndirimbo yitwa nyaruguru iriya nyaruguru ni ndirimbo yiwacu kuva kera ukuvuka bayizi so noneho aragenda ahimba igira neza ayi araza yishikiriza umwami Rwabugiri nuko bateranye cyane igitaramo cya cyaryoshye aramubwira ati sha ndirimbo ya ndirimbo nonaha ndashaka kwitura Kanjogera arayirimba ya ayirimba neza igi noneho kubera ayo mateka yose data yambwiye sinabura kubishima ko data yarerewe ni nk'abarerewe bwa miru ndegwa mutwa afite imyaka 8 amateka nk'aya arayazi naraganiriye nawe cyane ndetse nganira na sogokuru Munzenze hanyuma noneho indirimbo isakara igihugu cyose na urumva indirimbo yaririmbye ubwami isakara abantu bose baremenya nuko gukundwa kaza k'umwami navyo biramenyekana hanyuma noneho uko naje kuririmba n'indirimbo ubonaga abantu bakuru bose barayizi njye wayihimbye n'indirimbo iranduta urabyumva hantu ihera cyo nakoze gusa ni ukuyungurura no kwigira neza
no kwishyira mu byuma bya kijyambere
kwishyira mu byuma no kuyongeramo ibindi byose byatuma inoga noneho ikazahoraho kuko tutabikoze izo ndirimbo za kera zishobora kuducika kandi zari nziza
hagataho intore nasomye igitabo ndumva ari cya Kagame Alexis avuga ko Kanjogera afite ubwiza bw'igitangaza
yari mwiza ariko cyane cyane aho ndirimbo iyo ndirimbo mubonamo umuntu waruzi gukundwa kaza waruzi kwitaho cyane umugabo wari uhari mu buryo bw'umutima mubiri ibintu byose abikorera nde abikorera umwami Rwabugiri ibyo rero ni ibintu byiza ni isomo ryiza ndetse n'abato bashobora kwigiraho bikanafasha kubaka mu buzima busanzwe
cyane cyane ko umugore ari umutima w'urugo
amugore umutima w'urugo wewe ubivuze na neza cyane
intore ararekwa ntashira
yego nshuti yawe
akajambo kanyuma rwose mu magambo magufi cyane maze ugira umunsi mwiza
urakoze cyane nagira ngo mushimire cyane mwebwe tuganiriye Thomas Kamirindi na radio ni radio yacu radio ukorera hanyuma narashimire n'abakunzi b'injyana yanjye bose bayumva kandi naguhaye n'indirimbo zitari nkeya igihe cyose wajya uzicishamo n'ubwo burenganzira nabutanze nanashimira bose banyakiriye hano muri Amerika yaba muri Maine Los Angeles New Hampshire nagiye Atlanta nagiye aho hose mbabwira nti ibyiza biri imbere
Masamba intore ntabwo nabona amagambo yo kugushimira rwose urakarama
urakagira imana
nshuti za dususuruke uko mungana namwe mwese ndabashimiye cyane rwose mugire wikende nziza namwe murakarama
Gukunda ni Oh, yeah, mama, we're mazemoroso.